Download it from chiliswagmusic.com.
Another Chester production. You don't know. Sin.
Unatiwa vuchwala, nipume umunati. Unatiwa vuchwala, nipume umunati. Soko mwanu twela mangeke, panieleza kwa tebi. Soko mwanu twela mangeke, kofita niwele watu. Unatiwa vuchwala, nipume umunati. Unatiwa vuchwala, nipume umunati. Soko mwanu twela mangeke. Tu eras mangeke.
chilliswagmusic.com.